utakufa yule, utakufa vibaya wewe na kuhurumia.
Pablo, 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 Pablo. Love bar.
Kitukuta tuko high na wanangu tume chilling. Kitukuta tuko high na wanangu tume poa. Kitukuta tuko high na wanangu tume chilling. Kitukuta tuko high na wanangu tume poa. Kitukuta tuko high 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 na wanangu we smoking. Kitukuta tuko high usituchukulie poa. Kitukuta tuko high na wanangu we smoking. Kitukuta tuko high usituchukulie poa.
Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, jindo wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, jindo wanangu.
Gang, gang, gang. Wanangu Pablo gang. Wanangu Bike Gang.
Wanangu Bad Nation, Izo. Wanangu Kings, Wanaman Gang, Izo. Leo ni party after party, Izo. Tuingie kati, nataka pukati niwaone.
Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, jindo wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, wanangu, wanangu. Wanangu, jindo wanangu.
Gang, gang, gang. Wanangu Pablo gang. Gang, gang, gang. Wanangu Bike gang. Gang, gang, gang. Wanangu Pablo gang. Gang, gang, gang. Wanangu Bike gang.
Ai fulu mana, fulu mana, fulu.